This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio K Pulpit. Kuvelile kambenene ke lona othetha nani. Ndiyanamkela ke ndiyanamkela ngale njikalanga. Xelela umakhelwane, xelela abantwana bakho, xelela umyeni, xelela unkosikazi, xelela izihlobo. Uvelile ukunomathotholo, ziyashunyayelwa indaba ezilungileyo. Indaba ke ezingako ukufa, unokuvuka kuka Yesu, efa engafeli yena, kodwa efela thina, mna nawe, ukuze mna nawe sigwetyelwe, wavuka engavukeli nje yena, kodwa evukela mna nawe, ukuze sibe noloyiso kwinto yonke engathi ivele ebomini bethu. Ke mphulaphuli phambi kokuba ke sityatyadule kakhulu sizavula ngomthandazo sithandaze ukuba ngabana ke uyagula lapho endlini uyagula beka isandla kule ndawo ogula kuyo okanye ubeke lo mntu ugulayo isandla kuleyo ndawo ebuhlungu okanye kuleyo ndawo enengxaki sizawuthandaza ke uThixo ndiyamazi futhi ndimthembile uyayiva imithandazo yethu ethi iBhayibhile xa ithetha ondlebe yakhe i-attentive to the prayer of the righteous loo nto ke ithi uThixo xa simbongoza simbiza xa simcela uyeva futhi enze oko simcela kona mphulaphuli ke masithandaze sizongena elizwini bawethu namandla onke Thixo philayo kumkani Yehova onako wena owavayo amadinga ethu wena ovayo ukuthandaza kwethu wena ozivayo izikhungo zethu wenona mandla angena siphelo wena ongaxakwanto ongahlulwanto wena uthi sisakuthandaza uthi even before sithandaze uyasiva sithi sisathetha usiphendule Thixo wethu namandla onke nankaloku nje bawo ezisithandaza phendula ngokwezwi lakho bawo wethu namandla onke njengokubutshilwe ezwini lakho phendula 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 Yehova yenza bawo ngalo mzuzu mabaphila abaphulaphuli abagulayo Thixo wethu namandla onke mabaphile abaphulaphuli my father and my god kungasheki nancwina kungahlekisheki nanto engathi inhlungu emizimbeni yabo njengoko uthembisile futhi nanjengoko wenzile Yehova ophilayo Thixo wethu namandla onke ndiyathandaza ke bawo ngawo lo mzuzu Thixo wethu ophilayo makuthapho kulo makhaya kungaphangelwayo kuwo uvula amasango baqashwe Thixo wethu namandla onke bathi abafuna ukuqala amashishini uvula izithuba bakwazi ukuqala lowo mashishini Yehova ophilayo our father and our god siyakuthandaza ke bawo wena ongunaphakade wena ophilayo wena ongaxakwanto ongohlulwanto our father sithi yethe ke kuwe Thixo wethu namandla onke sithi bayethe ke mzali wethu siyathandaza sithandazela naso esisikhululo Thixo wethu namandla onke singabina zidingo futhi singasweli into bawo wethu namandla onke yenza bawo ngoba kaloku wena unako futhi awuxakwanto futhi awunqatyelwe nto bawo wethu namandla onke yenza njengokuthembisile ezwini lakho our father and our god siyakubulela bawo wethu namandla onke ngazo zonke izithuba ozivula layo ukuzizwe lakho lishunyayelwe Thixo wethu namandla onke inhliziyo zabaphulaphuli zivule zithambe ke our father and our god bave ukuthetha kwakho futhi ilizwi lakho lifike lityaleke ezinhlizweni zabo ingcambu zalo ilizwi lakho zandele Thixo wethu namandla onke siyakuthandaza sikudumisa sikunikeza uzuko udumo nembeko egameni lika Yesu siyabulela ke bawo mphulaphuli siyabulela ke ngokubuthandaze nathi imithandazo nezicelo nezikhungo zakho simthembile uThixo ke kuba uzivile futhi xa ubugula ukuphilisile sinasiphi na umthandazo ubunawo siyamazi uThixo uyeva futhi uyaphendula akalibazisi ukuphendula namhlanje ke mphulaphuli sawufunda phaya kula vesi okanye kula ncwadi yabase Efese isahluko sesesibini ivesi yeyesine ukuya phaya mhlambi kula vesi yesithandathu okanye yesixhenxe sawufunda phaya ke sisaqhubeka ke sithetha ngalo uthando lukaThixo uthi kuvesi 4 xa ethetha ke uThixo esisityebi njengenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo thina sifile nje ziziphoso wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngokubabalwa wasivusa naye wasihlalisa naye kwezasemazulwini indawo sikuKristu Yesu iqhubekeke phaka kuverse 7 ithi ukuze ubutyebi obuncamisileyo bobabalo lwakhe abubonakalise emaphakadini azayo ngokusenzela ububele ngoKristu Yesu kuba nisindiswe ngokubabalwa nangalo ukholo nako oko kungaphumi kuni kusisipho sikaThixo akuphumi misebenzini, hleze kubekho bani uqhayisayo, kuba thina singumsebenzi wezandla zakhe. Sidalelwe kuKristu Yesu ukuze senze imisebenzi elungileyo, awayilungisayo uThixo ngenxa engaphambili, ukuze sihambe kuyo. Phulaphuli ke, now siza kyakya dula ke sicacisa lento uThixo ayichoyo ithi ke xa ujonga phaya ku verse 4 ithi ke uThixo esisityebi nje ngenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu now okokuqala into ebonakaliswa yapha kuba uThixo sisityebi ngenceba now lento yenze ukuba ngothando lwakhe Now, hayi ngemisebenzi yethu, ndifuna uyibone loo nto. Uyenza le nto uThixo ayenzileyo, eyenza ngothando lwakhe. Ithi awasithanda ngalo thina. Ithi sasifile nje ziziphoso, wasidlisa ubomi ndawonye noKristu. Now, iBhayibhile iyayihighlighta futhi iyayiveza into yoba iziphoso zethu besizenze, besisenze safa. Ithi besifile ziziphoso zethu. Now, xa ithetha ngohlobo ayithetha ukuba ke kuphume umphefumlo apha kuthi saba sifile. Oku kufa koku uyise unyana wolahleko athethe ngako. Uthi nje mebeshiwe ngunyana wakhe, unyana wakhe fune ilifa wahamba. Uthi ebefile ngoku udla ubomi kwakhona. Uthi ebefile ngoku uyaphila. Now, oko kufa kunjalo ke so. Izonweni zethu okanye ndingayibeka ngohlobo phaa izonweni zethu we rebelling against God now izono zethu bezisenze safa kuThixo besizibufuku futhi kwenxa yoba bekukwenza kwethu besizibulele phaa kuThixo safa ithi ke ngenxa yothando lwakhe awasithanda ngalo thina sifile sinjalo ziziphoso zethu Yena Thixo wakhetha ukuba makasidlise ubomi kunye noKristu. Now listen to this. Thina senze izenzo ezisenza sife. Yena uThixo wenza isenzo esisenza sidle ubomi. Kodwa singabudli nje obubomi kude phanga angaboni khona. No, ithi wasenza ukuba sidle ubomi kunye noKristu uThixo sifile thina sifiswe iziphoso zethu. And sizibulele ngeziphoso zethu ngoba ngoThixo senze sangaboni. Yena kazange wasenza sangaboni. Thina kukungoneli kwethu okusenze thina bantu. Nokunyoluka kwethu okusenze thina bantu sabangaboni. Now, sithe sakuba ngaboni sazibulala ngezenzo zethu. Yava? Sizibulele ngezenzo zethu. Sithe sakuzibulala ngezenzo zethu. UThixo yena wasidlisa ubomi. Kunye ndawonye noKristu. Eyenza loo nto ngenxa yothando lwakhe. Iqhubeka ithi kuverse 6, ithi wasivusa naye, wasihlalisa naye kwezasemazulwini indawo. SikuKristu Yesu. Na uThixo usivusile, esakusivusa wasihlalisa ndawonye noYesu. Wasivusa now again besifile, sibulawe intoni zizenzo zethu. Na uThixo ngezakhe izenzo usivusile, wasihlalisa kunye naye yena Thixo kunye noKristu kwezasemazulwini indawo. SikuKristu Yesu. Na even the location indawo sihlalisa kuyo iyatshintsha, sihlalisa kwezasemazulwini indawo. Now siqhubeka kuthi kuverse 7, ukuze ubutyebi obuncamisileyo boba balo lwakhe abubonakalise emaphakadini azayo ngokusenzela ububele ngoKristu Yesu. Na uThixo usenzele ububele ukuze ubutyebi bakhe bobaba okanye ubutyebi bobaba lolwakhe bubonakaliswe not only kweli lizwe okanye kwesi sukulwane ba'a nakumaphakade azayo, ukuze ubutyebi bobabalo lukaThixo, uThixo utyebe lubabalo, ubabalo lwakhe buluyimvuzemvuze luyaphuphuma. Na uThixo ufuna bubonakala, uyayibonakalisa ke loo nto apha kuthi ngaye uKristu. Aqhubeka kuverse 8 uthi, kuba nisindisiwe nje kungokubabalwa nangalo ukholo, nako oko kungaphumi kuni kusisipho sikaThixo. Now, into eyenza sisindiswa ayiyomisebenzi. Let me say this again. Apha phandle baninzi abantu abafuna uqale benze imisebenzi emihle ukuze bayokhonza okanye ukuze baye kuThixo. Bafuna ukusebenza benze izinto abacinga fana ukuba zingenza uThixo abamkele. Now, ayikho into engenziwa ngumntu ukuze umntu amkelwe nguThixo okanye athandwe nguThixo okanye uThixo aqonda, yo, I'm proud of you, wena ndikwenza unyana wam namhlanje ngenxa yento yenzileyo. No, akho mntu nayi ability yokwenza loo nto. There is nothing umntu angayenza that can possibly impress God. Nothing at all. But uThixo yena ngokwakhe wenze yonke into engaze yenze yena Thixo angakwazi kungasithandi. Uyenze loo nto ngokuncama uYesu. Uyesu asifele, thina sifile ziziphoso zethu, wasivusa ekufeni kwethu, ekuzibulaleni kwethu ngeziphoso zethu. UThixo wasivusa, futhi xa esivusa akasivusa sihlalisa kude phapa ngaboni khona, wasihlalisa kwezasemazulwini indawo kunye naye yena Thixo. Now, ithi ke loo nto bubutyebi bobabalo lukaThixo all. Ibe seyisithi, na ezonke konke oku akuphumi kuthi, sikusisipho sikaThixo. Na uThixo sipha eso sipho ukuze sibe nobudlelane naye, singabi phaya kude. Uthi kuba thina singumsebenzi wezi, uthi akuphumi imisebenzini, hleze kubekho bani oqhayisayo. Le nto yenzele uThixo kuze kungabikho mntu ongaqhayisa, kucace futhi kucace cha ukuba ngabana nguThixo wenzayo. Le nto athi phaya kuJeremiah 31 verse 3 uthi, I have loved you with an everlasting love, I have drawn you with loving kindness. NguThixo lo osithandileyo, usitsalela kuye, usithande ngobomo bungunaphakade futhi usitsalela kuye, esitsala ngothando nenceba yakhe. NguThixo owenza kanjalo. Athi Romans 5 verse 8 uthi, but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Now, uThixo yenza loo nto hayi ngoba sinento senze nto ithile, bekungekho nto besingayenza. Bekungekho nto besingayenzi, bengekho nto ibingenziwa ngumntu. Uthi kodwa uThixo ubonakalisile uthando lwakhe ngolu hlobo. Uthi ngexesha besisezizoni, ngexesha besisezintshaba zikaThixo, uThixo okanye uKristu wasifela. Ngubani umntu ongafela intshaba zakhe? But God ubonakalise uthando lwakhe, ngoba athi ngexesha besizintshaba zikaThixo singaphandle koncedo, kungekho nto bengenziwa ngubani ibingasinceda, singenancedo, while we were yet helpless, without God besisezonweni zethu uThixo sizintshaba kuye kunobutshaba phakathi kwethu noThixo kodwa uThixo akabubala ubutshaba obu besibenze ngokwethu sibenza kunye phakathi kwethu noThixo wasithanda wanze uba uKristu makasifele ukuze kuphele ubutshaba. Now sinobudlelane noThixo hayi ngemisebenzi yethu kodwa ngokwenza bukaThixo. Lenda tu Yohane uqala isahluko sesine verse 19 uthi siyamthanda uThixo ngoba eqale wasithanda. Nguye osithanda eqala, nguye owenze konke anako ukwenza ukuze angakwazi ukungasithandi. Ndithetha nje akukho mntu ongathandwayo nguThixo. Nonyudululu zizono zakhe, uThixo uyamthanda. Athi uEzekile it's I think Ezekile isahluko samashumi amathathu ivesi yamashumi amathathu ananye uthi uThixo akakholiswa kukufa kwamoni ofayo nabani nofayo nomoni akakholiswa uThixo bafuna bonke abantu bakhe bephilile uThixo bafuna bonke abantu bakhe besindile noba kunjani nobume kanjani. Noba kunjani le ntathu umculo wasewisile athi tahu tahu Thixo xa ebengafuzanga umkhululi wam ngekuba ndithwala amatyala am ngeba ndithwala ukubethwa kwam neziqalekiso zikaThixo wam kodwa uzile ke ngoku andisazithwala ezo zinto kutheni ke wena ufuna ukuqhubeka nokuzithwala ufelwe izono zakho zithathiwe uhlawulelwe ityala lakho lihlawuliwe umdi bukohlula kuThixo susiwe yintoni ekubangela uba uhlale kude uyabizwa ubizo lukhona phezu kobomi bakho oluthi yizube nobudlalane noThixo into ibikwenza uThixo angakwazi ukujonga susiwe izono zakho bezinyudu luzihlanjiwe yintoni ekubangela ukuba uqhubeke uba kude noThixo sondela mntakwethu uThixo uyakubiza sondela mntakwethu uThixo uyakuthanda iingalo zakhe zivuliwe ulindele ukwanga akuncamisa athi wena ngowam uThixo lowo wenze konke uThixo benifanele uyakwenza ukuze ube nobudlelane naye. Ingaba ke mntakwethu yintoni ezokwenza ukuba uhlale kude noThixo? Uyamenywa, uyabizwa, futhi uyathandwa nguThixo. Akho nto ngayenza engenza uThixo ayeke ukukuthanda. Futhi akho nto ngayenza engenza uThixo akuthande. NguThixo owenzileyo yonke into ukuze yena Thixo akuthande. NguThixo owenzileyo yonke into ukuze yena Thixo angakwazi ukungakuthandi. Oh mntakwethu, nalubizo. Ngabe uyalwamkela oluthando lukaThixo. Inye into onoyenza nokukwamkela uthando lukaThixo. Ulwa kuthanda ngalo. Ubuya lamkela yenza lo mthandazo emva kwami uthi Inkosi Yesu ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam ukuze mna ndigwetyelwe futhi ndibe bulungisa bukaThixo. Ndiyabulela ke bawo. Namhlanje ndizelwe kabutsha ndisisidalwa sitsha ndingokaThixo egameni likaYesu. Uba ngabani kuwenze lo mthandazo nditsale ke phaya ke mphulaphuli kulamakhasi onxibelelwano uFacebook Jongu Velile Mbenene utsho ukuba ngabana ndithandazile ndasindiswa ndingenza njani na ukuqhubeka phambili. Ndakucebisa ke mntakwethu. Siyabulela ke ngoba kutheke wamamela ke ngawo linjikalanga. UThixo akusikelele ube nobusuku obuhle. Be blessed. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.